ndabashuhuje banyarwanda banyarwandakazi aho muherereye mu birere bine by'isi ndetse no muri aka karere k'ibiyaga bigari by'umwihariko no ku gicumbi cy'iwacu mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ku gicumbi cy'abasogokuruza ndabashuhuje rwose amahoro y'Uwiteka abane namwe kandi mugire umurava no gushira impungenge mube abashiritse ubwoba imbere yo gutandukanya ukuri n'ikinyoma imbere yo gutandukanya umwijima n'umucyo mushirike ubwoba izo nzira ebyiri muhitemo imwe mumaramaje reka nebe kubivuga nikuramo duhitemo imwe tumaramaje imbere y'inzira y'ukuri n'inzira y'ikinyoma duhitemo inzira imwe y'ukuri tumaramaje imbere y'inzira y'umwijima n'inzira y'umucyo duhitemo inzira y'umucyo tumaramaje imbere yo gutabarira igihe gutabara abajyanirwa gupfa abari mu makuba duhitemo gutabara tumaramaje duhitemo kunyura mu nzira ifunganye erega abanyarwanda abanyarwandakazi igihe tugezemo abantu igihugu cyacu gikeneye n'abatagira icyo batinya keretse gukora ikibi dukeneye abantu badatinya gupfa badatinya muri make badatinya kwicwa badatinya gufungwa badatinya guhura n'akandi kaga kari ko kose igihe bari guhangana bari guhangana n'ibishaka kuzanira akaga n'amakuba abanyarwanda muri rusange ndetse n'aka karere k'ibiyaga bigari dukeneye abantu batagira icyo batinya keretse gukora ikibi biteguye kuvuga ukuri kabone nubwo bakuzira abantu bagendera ku mahame y'umwimerere akurikira banga gukora icyaha banga kuriganya banga kugambana akaga kose kakabageraho cyangwa se n'amakuba yose akaba yayageraho bitewe n'uko banze inzira y'ikibi iyo kiva kikagera nta mpamvu rero yo kubona hari bidatunganye bikorwa ngo tubirebere ngiye kurwangira ruhande nje mwaka kanya ndashaka kugaruka ku magambo Afande Kabarebe James Kabarebe yavuze mu minsi ishize agaruka ku buryo nyine cyane cyane mu burasirazuba bwa Kongo hari abantu bafite ingengabitekerezo ya genocide kandi bo kurwanwa kubera ko iyo ngengabitekerezo ya genocide iramutse ikuze yazavamo ikindi kintu kitari cyiza kandi gifitanye isura cyangwa se gifite ubukana busumba Genocide yabaye mu Rwanda mu mwaka w'1994 ibyo tugomba kubigarukaho tugasobanura nyine tukabera imbogamizi kugira ngo ibyo bibi nayo makuba adahita atabona inzira ko niba umuntu nka Kabarebe avuga ko agaragaza ko mu burasirazuba bwa Kongo si ntago yabivuze atyo yavuze igihugu cy'igituranyi ariko ngende agaruka mbivuge neruye niba avuga ko mu burasirazuba bwa Kongo hari abantu bafite ingengabitekerezo ya genocide kandi bagomba igomba kurwanywa ikigizwayo banyarwanda abanyarwandakazi iyo bigeze aho ngaho wowe ufite ugutwi kumva urwego waba urimo rwose waba uri umukire waba ugereranyije wifashije waba uri ntaho nikora ariko uzi icyo gukora mu ibi bihe tuba turimo kirazira kurebera ibi bihe tuba turi kuganamo ni ibihe bishaririye kandi turamutse turebereye koko bishobora gusharira bwikube inshuro ijana cyangwa se inshuro zishoboka zose ariko kugira ngo uwagambiriye ikibi ku gihugu cyacu agisohozeho ibyo bibi yakigambiriyeho rero hari ibyo ngiye kurwangira ruhande mbangamije gutangaho umucyo w'umwimerere kugira ngo abanyarwanda n'abanyarwandakazi bamenye inzira cyangwa se bahitemo umwami bagomba gukorera igihe kirageze ngo tumenye ko kubaho ku Rwanda kubaho kw'abanyarwanda Uwiteka bifitemo uruhare rukomeye ijana ku ijana ndetse navuga ngo n'igihumbi ku ijana bibaye ngombwa Uwiteka niwe ufite ijambo ry'ibanze ku mwuka duhumeka Uwiteka niwe ufite ijambo ry'ibanze ku mutekano w'igihugu cyacu Uwiteka niwe ufite ijambo ry'ibanze ku burinzi akorera abayobozi b'igihugu cyacu kandi uko Uwiteka arinda bose ni nako arinda abandi banyarwanda aho batataniye mu birere bine by'isi ni nawe urinze abari mu burasirazuba bwa Kongo n'ahandi hose abanyarwanda bose aho baba bari Uwiteka rero agambiriye kudukuramo intera nyabagabo Uwiteka agambiriye kudukuramo ibiduteranya. Uwiteka agambiriye kutwimikamo umwuka w'ukuri utuma twunga ubumwe, tukamumenya, tukamenya ko ari we Mana, akaba ariyo dutumbira, apana gutumbira ibizaturuka ibizaturuka imuhana. Abanyarwanda bajya bavuga ngo akimuhana kaze imvura ihise. Rero ko rero rekaneye kurambirana iminota ibaye itanu ntangiye iki kiganiro, ndagira ngo ngaruke kuri amwe mu magambo Kabarebe James Kabarebe nkawe yavuze agaruka ku mateka yahahise y'igihugu cyacu, kandi yerekana naho turi naho tugomba kwerekeza muri rusange. Rero banyarwanda, banyarwanda kazi buriye amateka y'igihugu cyacu ndetse naho turi, naho turi kugana, ibyo byose bikubiye mu kintu kimwe cyagereranywa n'igiti cy'amasubyo. Abe amateka ahahise y'igihugu cyacu, ne kuvuga yenda amateka ahahise y'igihugu cyacu naho turi ubu, naho turi kugana, hose hateye nk'igiti kibi gifite amasubyo. Kubera ko ahahise y'igihugu cyacu haranzwe no gusharira, haranzwe no gusharira, haranzwe n'intambara z'urudaca, kandi icyo izo ntambara zikadutwara abantu b'ingenzi bagombaga kureberera igihugu, ugasanga igihugu gisigayemo abantu navuga ngo batazi icyo gukora. Nari nje kuvuga ngo bahuzagurika, batazi icyo gukora, batazi umwanzuro bafata kugira ngo igihugu gitekane. Kubwiye mpamvu hagiye abaho imeneka ry'amaraso menshi. Kubera iki? Twebwe twibwira ngo hagati yacu ikibazo ni hagati yacu. Ikibazo umunyarwanda ahora yibaza ati ikibazo ni nge, cyangwa se ikibazo n'uriya, n'uriya akavuga ati ikibazo ni wa wundi. Nyamara twebwe ubwacu dukwiye kwicara hamwe tukamera nk'abaryi b'imbuto, iki giti kibi kimeze nk'amasubyo, cyangwa se aha hahise hacu naho turi bu, naho turi kugana, tukahabyaza umusaruro. Isi n'ijuru bitigeze bimenya ko twabyaza uwo musaruro kuhahise hacu naho turi ubu, naho turi kugana. Amateka yacu agaragaza ko agaragara nk'igiti kibi kimwe gifite amasubyo mabi. Kandi icyo giti cy'amasubyo icyo nashaka kugarukaho, kugira ngo kivemo ibikoresho bizima gisaba abanyabugeni badasanzwe, gisaba abanyabugeni b'abahanga bafite mu mutwe hateguye neza, bafite imigambi no gushyira mu bikorwa inama bagirwa igihe ari nziza. Dukene amateka yacu naho duhagaze ubu ngubu n'ahazaza hacu hateye nk'icyo giti kibi cy'amasubyo, kandi kigomba kuvamo ibikoresho bikwiriye ibyategetswe abanyabugeni bagomba gukura mw'icyo giti kibi cy'amasubyo. Rero amateka yacu banyarwanda, banyarwandakazi yahahise arushaho kudutandukanya, ntaga twuzuza. Aho turi ubu ngubu hagenda ubundi umunyarwanda niwe wavuze ngo arimo gishegesha ntago avura, arimo gishegesha ntago avura. Hari igihe umuntu ashobora kuvuga ati yenda Eric uri kwizemba mu magambo, uri gutinda mu makona, ariko oya, ntago ari ugutinda mu makona, ahubwo no kugira ngo umuntu agerageze gutangaho umucyo aho ibintu n'ibindi biva. Kubera ko iyo umuntu nka afande Kabarebe avuze ati muri 90 duhagarika genocide yakorewe abatutsi, ubwo nyine ndavuga inkotanyi, ati duhagarika genocide yakorewe abatutsi, twebwe nk'inkotanyi twari 1019 duhanganye n'ibihumbi ndetse no gukeka kuri miliyoni y'abari bahagurukiye gutsemba abatutsi cyangwa se gukora genocide muri 1994. Ariko agahindukira akavuga ati iyo abari bahanganye natwe aribo cyane cyane abagaruka kuri leta ya Habyarimana n'iriye leta y'abatabazi, avuga ati iyo abari bahanganye natwe iyo baza guhindukira bakatwisukaho, aho kugira ngo bisuke ku mukecuru uriya, ku mwana, ku mugabo, kuki bavuga ngo bari guhiga abatutsi. Kabarebe aravuga ati nta minsi ibiri yari bushire batadutsinze. None nge icyo nshaka kugaruka abanyarwanda, abanyarwandakazi, ni kuki ibyo bitabaye? Ni kuki ibyo bitabaye? Ubwo bwenge bwarabwe, iyo strategy, iyo tactique yarabuze kugira ngo abantu bari kuri leta ya kiriya gihe, leta ya Habyarimana ndetse na leta y'abatabazi babikore batyo. Banyarwanda, abanyarwandakazi, ibitubaho byose, ibyago duhura nabyo, amakuba duhura nayo, ibyiza duhura nabyo, byose biba biri mu migambi y'Uwiteka. Nta na kimwe gishobora kuba ngo kinyurane nuko Uwiteka yagiteguye. Mbabwije ukuri ko njyayo icyo nshaka kugarukaho kugira ngo ntange umucyo w'Abanyarwanda n'Abanyarwandakazi mujye mumenya urwego turimo n'ibibazo n'uburyo tugomba guhangana n'ibibazo mu buryo bwacu, tutahangana n'ibibazo mu buryo bariya n'abandi nk'abandi badushakira. Ngiye ku rwanjye ruhande ndashaka gukomeza kubaha umucyo yuko cyane cyane Juvenal Habyarimana ndetse n'ingabo ze nta migambi bari bafite yo kurwana n'inkotanyi. Ahubwo inkotanyi harimo na James Kabarebe n'abandi nkawe bo bari bafite imigambi yo kurwana na Habyarimana n'ingabo ze. Nkuko babivuga, bari bafite imigambi yo kurwana na Habyarimana n'ingabo za Afari kandi barabikoze. Ahubwo icyo kwa Habyarimana bari bafite, bari bari gukora cya kindi Nehemiya yakoze. Nehemiya yavuye mu Buperesi ashishikazwe no kuza kubaka inkike z'i Yerusalemu. Ntago yaraje guhangana na Sanibalati na Tobiya ndetse n'abandi bari bahagurukiye kumurwanya. Icyo nshaka kugarukaho ni iki? Ntago nshaka kuvuga ko inkotanyi zari ba Sanibalati na Tobiya n'abandi. Ahubwo icyo bombi barwaniraga, buri wese ku ruhembe yararasaniragaho, ntago yagombaga kugiteshurwaho nuko hari umuri inyuma ari kumujomba imihunda cyangwa se ari kumujomba ibijembe. Banyarwanda, Banyarwandakazi, ibihe turimo birasaba ko buri wese ufite ubushobozi bwo gutekereza akabazi icyo yakora mu ibi bihe kugira ngo ahaguruke avugishe ukuri, kabone naho yaba yakuzira. Yirinde gukora ikibi aho kiva kikagera, yirinde no kugikoreshwa. Banyarwanda, Banyarwandakazi, akaga kari kose twahura nako, kaba kwicwa, kaba gufungwa, kaba gukorerwa andi mabara ashoboka yose, ibyo ni akantu toto bikurikije n'inshingano Uwiteka yaduhaye. Twebwe inshingano dufite no gushyira ukuri imbere y'Abanyarwanda. Ko hano General James Kabare aribaza ati ni iki cyatumye amahanga arebera akanatanga urugero aba igihugu ntazi we azi, njyewe ku mwaka kanya ntazi, yavuze ko cyari Entebbe mu Bugande gifite amaburende. Abo bose bashoboraga kuza bagafatanya n'abandi guhagarika ubwicanyi bwakorerwaga Abanyarwanda cyangwa se Jenoside yakorerwaga Abatutsi muri biriya bihe, byarashobogaga ko babikora. Ariko ati ntawagerageje gutabara. Mutekereza ko hari iyihe mpamvu yabiteye Abanyarwanda, Abanyarwandakazi? Twebwe ubwacu nitwe tugomba kwifatira ibitureba tukabishyira mu bikorwa, ibitatureba ntibiturangaze. Njye ndashaka kugaragaza umucyo w'Abanyarwanda, Abanyarwandakazi, akaga kakomeje kutwugariza bariya bakajya bibwira ngo Abanyarwanda bari imbere mu gihugu n'abanzi, cyangwa se bamwe bakavuga bati leta ya Habyarimana n'abanzi, abandi bakavuga bati inkotanyi n'abanzi, abandi bakavuga ngo Abatutsi n'abanzi. Banyarwanda, Banyarwandakazi, byatewe n'uko tutigeze tumenyeshwa umwanzi uturimo, interanyabagabo iturimo. Aya makuru kandi ntago nyavugira kugira ngo dushyire hamwe, ahubwo ndayavugira kugira ngo buri munyarwanda wese ushyira mu gaciro amenye guhagarara mu mwanya agomba guhagararamo, kugira ngo tubashe kugobotora igihugu cyacu mu makuba aba cyugarije, kandi acyugarije ari kuzanwa n'umwanzi tutigeze twitaho. Nzi neza ko ku rwanjye ruhande leta ya Habyarimana yari ishishikajwe, cyangwa se reka ne kuvuga ruhita kuko si buri umwe wese wari ubizi, ahubwo nuko impamvu mbigarukaho nuko leta ya Habyarimana cyangwa se na Habyarimana ubwe abo yari ayoboye bose bagenderaga ku mabwiriza ye. Abo yari ayoboye bashatse kugaragaza ko bagomba gutera igihugu cy'Ubugande kugira ngo bahangane barwane n'inkotanyi, ariko barwana bareba aho zituruka. Ariko Perezida Habyarimana niwe wabibabujije, ntagara kuvuga ngo ni amahanga yitambitse yandi, niwe wabibabujije. Impamvu yabibabujije ni iyihe? Ni uko hari undi mwanzi twari yari ahanganye nawe, cyangwa se igihugu cyacu cyari gihanganye nawe, kurenza abana b'u Rwanda baturukaga mu Bugande. Hari abandi yari ahanganye nabo ku rwego rwo hejuru, aribo cyane cyane njya mbagaragariza Abanyarwanda, Abanyarwandakazi, aribo bakoloni, abakoloni b'Ababiligi nibo bagize uruhare rukomeye mu kugira ngo abanyarwanda tugire amacakubiri ageze aho aya atugejeje. Ababiligi babigizemo uruhare rukomeye, ntago nirengagiza uruhare rwacu nk'abanyarwanda, ariko ababiligi babigizemo uruhare rukomeye. Bityo rero icyo kintu kitagarutsweho, kidakomeje kugarukwaho, abanyarwanda twakomeza twibwira ko ari nge mubi cyangwa se ari nge mwanzi wawe, nawe ukibaza ko ari nge mwa ko ari we, nanjye nkibaza ko ari wowe mwanzi wanjye, n'uri akibaza ko ari twe banzi be, ugasanga duhora muri urwo nyamara umukoroni ari kudukina gakino. Ibyo ashaka kugeraho bishika. None mujye mwibaza nyine kuki 94 nta mahanga yahagurutse ngo atabare. Bamwe bashobora kuvuga bati si gitangaza, bashobora kuvuga bati twarabujijwe, twarakumiriwe. Ariko se iyo ukumiriwe ikibi gikorwa, iyo ukumiriwe inzira karengane ziri kwicwa, ugakumirwa n'umuntu utari muri ako kaga, wowe n'ububasha n'ubushobozi ufite, wowe ukora iki? Ubyumva ute? Uragenda ukigaramira. Kera hari abajura ngo bajyaga batera gatarina, noneho abantu bagatinya gutabarana. Muri uko gutinya gutabarana, wavuze induru yenda uri gutabaza, ukumva abantu bateye hejuru bakavuga ngo ibyawe tuzabyumva ejo, tuzabibarirwa ejo. None niki cyatumye abanyarwanda ubwo bari mu makuba nta mahanga yahagurutse ngo atabare? Ndavuga amahanga afite ubushobozi n'ububasha, yarafite ubushobozi n'ububasha bwo gutabara. Niki cyatumye adatabara? Nukugira ngo ariko bagashaka ko bajye bakomeza batugenze uko bashaka. Nukugira ngo bakomeze batugenze uko bashaka. Njye rero icyo ngarukaho nuko muri kiriya gihe cya 90 kugira ngo bitangeho umucyo, kandi mumbabarire niba navanze amagambo, buriya ibivanze hari n'igihe biba bizavangurwa. Ibivanze hari igihe biba ngombwa bikavangurwa. Ntago ari ukuvanga amagambo, ahubwo nukugira ngo ngerageze gutanga umucyo uko nkumva, kandi ku buremere bwawo winjire mu matwi y'abanyarwanda kandi ubagirire umumaro w'umwimerere. Rero icyo cyane cyane icyari gishishikaje Perezida Habyarimana, nicyo yashishikarizaga abo bari kumwe, ntago ari ukurwana n'inkotanyi, kuko icyo cyarashobokaga. Nk'uko nakabariwe akigarukaho ati iyo baza kutwisukaho, ntago ari cyo yari agambiriye guhitana umwanzi usumba abo bitaga abanzi b'igihugu, aribo nkotanyi zari ziri gutera. Yari yiteguye guhangana nawe, uwo nguwo ushobora kuba basumba ishuri igihumbi. Uwo mwanzi nta wundi ni imyitwarire n'ubugomerane bwa leta y'Ububiligi, kandi na n'uyu munsi. Kandi nzi neza ko abakiriya gihe cyo mu mwaka w'1994 bagerageje kubyitwaramo neza. Nubwo byabaye bibatunguye, ariko bagerageje kubyitwaramo neza. Hari igihe abanyarwanda batajya batekereza ngo bashyikire ubugome n'amagomerane ababiligi bakoreye igihugu cyacu. Ababiligi bakoreye igihugu cyacu amagomerane uhereye mu mwaka w'1896, uhereye mu ntambara yabereye Ishangi. Benshi ku batabizi, buriya ni intambara yo ku Rucunshu bayifitemo akaboko, kubera ko intambara yo ku Rucunshu yabaye ari uko abagabo nka Bisangwa bya Rugombi turi bamaze kwicirwa Ishangi, kandi bishwe n'ababiligi n'abasirikare b'ababiligi. Guhera mu mwaka yenda w'1900 hariho Abadage, ariko nta Abadage nta n'ababiligi, bose bahetswe mu ngobyi imwe. Ibyo baharanira ni bimwe. Ababiligi rero mu gihe cyakurikiyeho, uhereye mu mwaka w'1900, ubwo intambara y'isi ya mbere yari irangiye, Ababiligi nibo bongeye gushyirwa mu maboko igihugu, mu biganza byabo igihugu cyacu. Baca umwami Musinga, 59 bica Rudahigwa, muri 73 bagira uruhare muri iriya kudeta, muri 94 bagira uruhare. Mvuze ngo kwica Habyarimana hari abatabishyikira bitewe na ubundi iyo uvuga ukuri hari igihe biba ngombwa nyine umuntu bajya bavuga ngo iyo umwana umwereka ukwezi ukora ibishoboka, igihe utunze urutoki mu kirere ukora ibishoboka kugira ngo ataza gukomeza kureba ku isonga ry'urutoki rwawe, ahubwo ukora ibishoboka kugira ngo aze kurarama arebe uko kwezi k'umwimerere. Nanjye rero muri uko kubagaragariza uku kuri, nk'uko mpora ngusubiramo, ni ukugira ngo nyine mugere hahandi. Ntago ari ukuvuga ngo muri abana, ahubwo ni ukugira ngo mbageze hahandi. Ndi gushaka kubereka nyine Ababiligi niwe wari umwanzi mukuru gusumba inkotanyi zateraga. Ababiligi niwe wari umwanzi mukuru gusumba abanyarwanda bashakaga gutahuka. ko ababiligi bashakaga kugira ngo bakomeze guhindura ibintu nkuko babimenyereye, ariko baje gukomwa mu nkokora muri kiriya gihe ibihe bishaririye birabagwirira, ntago bari babyiteze. Rero iyo Kabarebe avuga ngo ingabo za Habyarimana, ingabo za Habyarimana cyangwa se abo bari bahanganye nabo kiriya gihe, ngo kuki batakoresheje, iyo bakoresha buriye buryo ngo bari bubarangize, nta mugambi wari uhari, nta mapu yari yarateguwe y'abanyarwanda bari imbere mu gihugu cyangwa se ya Habyarimana n'ingabo ze yo kuzahangana n'inkotanyi, ntayo nta yari yarakozwe, ariko plan yo kuzahangana n'ababiligi yo yari ihari. Ababiligi bahereye mu mwaka w'1900 na mbere yaho bazengereza igihugu cyacu, barakizengereza Musinga baramuca, barakizengereza babiba amacakubiri mu Banyarwanda. Kubera ko iyo mbabwira ngo buriya bumwe bw'imbaga y'inyabutatu cyane cyane yubakiye ku masura bwazanywe n'abakoloni, banabushyira mu ndangamuntu, bagira uruhare kugira ngo ubwo bumwe butanya imbaga y'inyabutatu bushyirwe mu ndangamuntu. Ubundi hari umwe w'imbaga y'inyabutatu bwari bwarazanywe n'ingoma ya cyami bushingire ku byiciro by'ubudehe, haza n'ubumwe bw'imbaga y'inyabutatu yari ishingiye ku bakoloni, ariyo masura dufite. Cyane cyane no muri 1994 abicaga abatutsi, abakoraga jenoside barebaga amasura, imbaga y'inyabutatu ishingiye ku masura, imbaga y'inyabutatu nkoroni. Nyamara icyo bari bagambiriye bose ni ukurimbura imbaga y'inyabutatu ishoboye guhangana n'ibibazo byugarije igihugu mu bihe byose igihugu cyacu cyagiye kinyuramo. Uko niko baciye Musinga, kuko yari umwe mu bari babashije guhangana n'ibibazo igihugu cyacu cyari kirimo. Uko niko bishe Rukara rwa Bishingwe, uko niko bishe Babisango, uko niko muri 1959 bishe Rudahigwa, abandi tugasigara duhuzagurika dupfa amasura. Nyamara babanje kudukuramo abantu b'ingenzi bashoboye guhangana n'ibibazo cyangwa se gushaka ibisubizo by'ibibazo igihugu cyacu gifite. Rero ubundi ngiye kurwanya ruhande, nkunda gutanga urugero kuri Bibiliya, umubwiriza Salomo niwe wavuze ati mu bagabo igihumbi nari bitegereje mbonamo umugabo umwe wenyine, mu bagabo igihumbi nitegereje abagabo igihumbi nsangamo umugabo umwe wenyine. Impamvu Salomo yavuze atyo ni iyi, nuko mu Banyarwanda habaga harimo umugabo umwe, babiri cyangwa batatu bazi ibibazo igihugu gihangananye nabyo, bagomba gushakira ibisubizo ibyo bibazo igihugu gihanganye nabyo. Rero abakoloni bakoraga ibishoboye kugira ngo abo bagabo cyangwa se uwo mugabo bamukure mu gihugu, bamukure mu banyagihugu, abandi dusigare tutazi icyo dukora, dusigare turi kumarana hagati yacu. Ariko interanya abagabo nkuru ariyo y'abakoloni cyane cyane b'ababiligi bamaze kutubibamo umuco wo kuryana, kubera ko badukuyemo umugabo nyamugabo. Uko niko mu mwaka w'1931 badukuyemo Musinga, hari n'abandi bari badukuyemo mbere. Muri 1959 badukuramo Rudahigwa, bakora ubucoberanya bwose bushoboka. Muri 1973 kudeta iraba, bakora ibishoboka byose. Muri 1990 intambara iratangira, bakora ibishoboka. Muri 1994 itariki esheshatu z'ukwezi kwa karindwi kaba karabaye, abanyarwanda tuba tuguye mwijima w'icura burindi ry'ubwicanyi bwatugejeje kuri jenoside yakorewe abatutsi, bwatugejeje mu mwijima wagomeje kubudikira abanyarwanda. Ariko bikaba biri ngombwa ko igihe tutabasha gusobanurira abandi iby'umwijima abanyarwanda baciyemo, nako iby'ubwicanyi bwakorewe abanyarwanda ku manywa y'ihangu isi yose ireba, igihe nawe ubasha kubisobanura cyangwa se kubisobanurira abandi, byagorana noneho gusobanurira ibyabaye ku Banyarwanda mu mwijima w'icuraburindi, kuko ho nta mahanga yarebaga. Ni Ikinyarwanda mvuze, Banyarwanda, Banyarwandakazi, ni Ikinyarwanda mvuze. Rero Kabarebe iyo avuga ati ntagaho ingabo za Habyarimana iyo ziza kutwisukaho zari budutsinde mu minsi ngahe, nta gahunda Habyarimana yari afite yo guhangana n'inkotanyi bibaho. Hari benshi mu Banyarwanda babimubwirije ngo abikore, ariko ntago yari yo tageti, ntago ari byo Uwiteka yari yamushyiriyeho. Banyarwanda, Banyarwandakazi, twibukiranye ko inkotanyi zateye muri 1990 ari bamwe mu bantu bahamagawe gukora mu ruzabibu rw'Uwiteka mu isaha ya 1990. Abateye muri 1990 n'abandi banyepolitike bose n'abandi bari banyarwanda bose bifuzaga igihugu kiri mu mpindura amatwara zijyanye n'uko babyumva. Icyabananiye nuko batari bure n'ukumenya ko batari burenge ko igihugu kigenda cyangwa se kiyoborwa uko Uwiteka abyumva. Rero mu by'ukuri abanyarwanda ikintu cyabagoye muri kiriya gihe ni ukumenya umwanzi abakuru ngombwa bari bahanganye nawe, kandi nzi neza ko bamukomye mu nkokora. Bamukomye mu nkokora muri kiriya gihe, niyo mpamvu mwabonye ababirigi bakozweho bagahita bikura mu ntambara kandi yari igeze aho bari bakenewe. Ahubwo icyo bakoze ni ukwicisha abari babishingikirijeho. Ariko nanone nta wabarenganya, kubera ko mu gihe bari barimo nta bubasha bari bafite nabo ubwabo bwo kwikiza. Utabasha kwikiza rero ntabwo yari gukiza abandi. Ziriya ni ingorane zikomeye abanyarwanda banyuzemo, ariko zisaba kugira ngo tuzisobanukirwe, zisaba kugira ngo bitange umusaruro n'umucyo ufitiye umumaro sosiyete tubarizwamo. Biba bisaba ngo tugaruke ku kuri k'umwimerere, ku kuri kwa kundi kwa kuri kubahwa Uwiteka muri mashya yizigamiye. Abanyarwanda si ikindi kiduteranya, abanyarwanda si ikindi gituma u Rwanda rwacu rushaka guhoramo imvururu, rushaka gutezwamo imvururu, kandi uwaziteje akiyumanganya ntashaka kugira ibyo akiranura. Nta kindi ni ukugira ngo tutamenya umwuka mubi abakoloni batubibyemo. Ngiye ku rwanjye ruhande rero, umucyo nashaka gutanga muri iki kiganiro kigufi, umucyo nashaka gutanga ni uko ingabo cyangwa se na Habyarimana ubwe nta migambi, nta ajenda bigeze bagira yo guhangana n'inkotanyi. Nta ajenda bigeze bagira yo guhangana, yigeze Habyarimana yigeze agira yo guhangana n'inkotanyi. Ahubwo inkotanyi zo zari zifite ajenda yo guhangana nawe, kuko babivuze bitari rimwe, bitari kabiri, bitari gatatu. Ariko icyo yaragambiriye nawe nk'umuntu ni ukugira ngo adakomwa mu nkokora, umugambi we ntugerweho, umugambi wo kuburizamo imigambi mibisha y'Ababiligi. Niyo nshingano Uwiteka yari yaramushinze. Mbabwije ukuri ko ushaka kumenya ibyabaye 94, ushaka kumenya ibyabaye 94, agashaka kumenya iby'ibihe turimo, agashaka kumenya iby'ibihe tuganamo, kirazira ntakirengagize ibyabaye mu mwaka w'1896 mu kwezi kwa karindwi, ubwo abanyarwanda bahanganaga n'Ababiligi ishangi. Ntakirengagize ibyabaye ku Rucunshu, ntakirengagize ibyabaye muri 31 baca Musinga, ntakirengagize ibyabaye 59 umwami Mutara gatatu Rudahigwa yicwa. Banyarwandakazi, ibi ni ibintu tuba tugomba kugarukaho tugatanga umucyo, kandi tukitegura kuvuga ukuri kabone naho twaba turi bukuzire. Kubera ko icyo nzi neza, turiho mu biganza by'Uwiteka kurenza ibindi biganza by'undi muntu uwo ari we wese. Iyakaremye n'iyikamena Uwiteka niwe udufiteho ijambo rya nyuma. Banyarwandakazi, amagambo mvuze mwaka kanya ashobora kuba atumvikana, adasoundinga mu matwi yanyu neza, abasha kuba agisobetse, ariko nk'uko bisanzwe comment zanyu zirakenewe kugira ngo tugaragaze umucyo w'umwimerere kuri buri ntambwe, kuri buri ntambwe y'amateka ashaririye igihugu cyacu cyanyuzemo. Aya mateka ameze nk'igiti kibi cy'amasubyo, tugomba kuyakuramo ibikoresho bitunganijwe n'abanyabugeni b'abahanga. Abo banyabugeni u Rwanda rukene, cyangwa se amateka naho turi ubu ngubu, naho turi kugana, abanyabugeni bagomba gutunganya icyo giti kibi cy'amasubyo bagakuramo ibikoresho bigomba kugirira umumaro igihugu cyacu. Abo banyabugeni ni wowe, ni njyewe, ni bariya, ni babandi bose duhuriye mwaka karere k'ibiyaga bigari, ni babandi bo hose bafite umutima mu Rwanda bashakira amahoro igihugu cyacu, bashakira ineza idacagase aka karere k'ibiyaga bigari. Rero banyarwandakazi, tumenye guhagarara kigabo, duhagarare igitwari, twigishe kandi duhugurane icyo gukora, twereke abandi icyo gukora, abantu tujye tureka kwibeshya ku bandi, kugira ngo ejo ahazaza hacu hatazadusharirira nk'ahise hacu, hatazadutobera ugasanga hatobye naho duhagaze. Tugomba kugira ubwenge, kandi kugira ubwenge nk'inzoka biremewe, kandi tukavugisha ukuri k'umwimerere kugira ngo dutange umucyo uzanira umugisha igihugu cyacu. Banyarwandakazi, ararekwa ntashira, ikitumvikana tukigaruke muri comment kugira ngo ibintu birusheho gusobanuka neza, kandi dushobore gutanga umucyo utunganye, umucyo w'umwimerere, umucyo utarwanywa n'ikindi kintu icyo ari cyo cyose, ahubwo ushyigikirwa n'imbaraga z'Uwiteka zikorera mu mitima nama y'Abanyarwanda, kugira ngo akaga twaguyemo ahahise h'igihugu cyacu cyaguyemo katazongera kubaho ukundi. Niyo ngengabitekerezo ibintu bisobanuke neza, umuntu bajye batwicara tuzi ngo ingengabitekerezo ya genocide ni iyihe. Ingengabitekerezo ya genocide ni iyihe? Njye nagize amakuru menshi nagiye mbaha mu bihe bitandukanye, ariko n'ubu ngubu kuko kwigisha no guhozaho twabigarukaho, kandi ngiye ku rwanjye ruhande nta mususu mfite, nta gikuba cyacitse kuri njye, nta cyambuza kutavugisha ukuri igihe ukuri nkurebe imbere yanjye. Rero Banyarwanda, Banyarwandakazi, aho muri mu birere bine by'isi, bifurije gukomera no gukomeza gusengera igihugu cyacu, dushyigikira imigambi y'Uwiteka yonyine, imigambi yabagashaka buhake n'ibindi bishobora kuduba biduteranya cyangwa se bibiba amacakubiri ku gihugu cyacu bikurweho kubw'imbaraga Uwiteka yaduhaye n'ubushishozi yaduhaye. Dukore uko imbaraga zacu zingana, Uwiteka azishakira igitambo gikwiriye. Banyarwanda, Banyarwandakazi, rero ikiganiro natangaga kimaze iminota 31, nta bidasanzwe mvuze, ariko nibiba ngombwa abafite ibibazo muri komenti, abashobora kugira ibindi batwongura muri komenti, komenti zanyu zirakenewe kugira ngo dushyire ukuri ahagaragara. Ariko mvuze ibitangana na gatonyanga ku magambo General Kabarebe ejo bundi yavuze, kubera ko amagambo yavuze umuntu yayagarukaho umunsi umwe, ibiri, itatu, ine, kugira ngo ibintu birusheho gusobanuka neza. Icyo nagarukagaho ni iki? Nuko ingabo za FAR, nuko ingabo za Habyarimana na Habyarimana ubwe batigeze bagira umugambi wo guhangana n'inkotanyi. Gusa igihe zo zabaga zigomba guhangana nabo ntago bari burebere, ariko bene gutegura, bene kurebera uyo myiryane yari iri hagati y'Abanyarwanda, bari bafite ikindi bari gutegura kandi bashakaga kugeraho. Ariko kubwo ubushobozi bw'Uwiteka bakomwe mu nkokora. Genocide yakorewe Abatutsi yarabaye, ntago nta kintu twabihinduraho. Abanyarwanda baguye mu mwijima w'icuraburindi ntibabarika, ntacyo twabihinduraho. Ahubwo icyo tugomba guhindura ni ukugira ngo Abanyarwanda twe kongera kugwa mu makuba nk'ay'igihugu cyacu cyaguyemo. Si 94 gusa, ahubwo ni 73, muri 59, muri 31, muri 31 ubwo Musinga yacibwaga ku Rucunshu, ndetse no muri 50 n'Ishangi, muri ya ntambara yabereye Ishangi umwaka w'1896. Ibyo byose ni insiriri, ni insiriri kandi ibituganisha ahashariri aharusheho gusharira. Tutabaye maso rero ngo tuwukoreshe imbaraga zacu uko ziri, dukoreshe ubwenge bwacu uko biri, twazahora muri urwo, kandi uwo mwanya ntawuhari. Byose bigomba gushyirwaho akadomo natwe ubwacu, abiyemeje kugaragaza ukuri, abiyemeje kurwana uko bashoboye kugira ngo igihugu cyacu kigire umutekano n'amahoro. Abo bose imbaraga zabo zirakenewe kugira ngo ibibi umwanzi yakomeje kutwifuriza kuva kera bikirweho akadomo n'ubwenge n'ububasha Uwiteka yaduhaye. Rero Banyarwanda, Banyarwandakazi, Shalom, nakagaruka. Komenti zanyu zirakenewe kugira ngo twungurane ibitekerezo n'imigambi irushijeho kuba myiza kugira ngo igihugu cyacu gitekane. Gitekane kitikanga ikibi, kandi muhagarare ikigabo, buri wese ahagarare mu mwanya w'abagomba kubarizwamo kugira ngo ikibi gitsindwe by'iteka, nta munyarwanda wongeye kugwa mu makuba nk'igihugu cyacu cyaguyemo. Rero Banyarwanda, Banyarwandakazi, nakagaruka. Komenti zanyu zirakenewe.